e bi koleje anya o makanna makanne ruto ne bi he o na maka ne baluru o koyege mere mo o na maka ne ruto aya aya ma
mami mo ne bu ne ne bi se
Onye weri akande naba gi enyela m
akenyela
Giri bi akande naba gi enyela me Mama maka nneri odo haya maya ma nneri odo na maka ezinne ezinne ne gi ma o ne baruri no na no lumai ah ne di ma haya maya ma mama ezi mama o haya maya ma Mama o, ezi mama mo, ayamba yamba. Ne mama e, ezi ne murumo, noma noma. Ah e, oyo yo mo, ayamba yamba. Ne do da o, ne de ma o, ayamba yamba. Abu na mwerego, aga me nyene mo,
ayamba.
Mrubu na mara mamburu zora la mama mo.
Yes,
come on, where he had it and ever, Papa won your memory. No, won your memory.
So,
if one of the reason he gets you a subwoofer, I'm not negative. I didn't give my house. We were Cadala got on the Nehama. I have one idea. I saw me. I celebrate all of you. Maya, tap, haba, haba. Eba buli no kuliyo tabara nebebu. Celebrate your mother. Ta. Nemo, yege mere mo kande. Mama mo, yege mere mo kande. Onya wo potano, onya wo potano. Kamnere ya ya wo. Kamlere ya nyawo kamara mo basi kweri kiza nne higa zuta moto na ya pani gaya zuta nne muruki na ya e higa no chulo wite ego ibaraba o pani gaya zuta nne muruki amu higa zwa kwa marama higa zwa kwa marama kazo nuwi kwa nukuru nishi ye ọnọ n'ụlọ ọnọ na ma bulie nụ babara na-egwu anyị wepụta ego gị o ituo ma ama gị o na nna amaka nne dị ụtọ sweet mother mo afọ mụrụ chifu anya mma lenụ mama mo lee ya ka ọ na-ewere egwu babara na-egwu mama babara na-egwu anya mma anya mma.
Chukwu biniwe gọziere m nne m rumo eze ndị eze buliere m nne m rumo elu ọlụ nwaanyị alụ di ele Chukwu na-eleta ndụ ụwa jụrụ ajụọ buliere m nne m elu gọziere m nne m rumo amụ letara m nne m rumo mee ya ka ọ dị ka ibe ya n'elu ụwa. Chukwu gọzie gị o Chukwu gọziere mama m o
ndị nne niile Chineke gọzi unu ekpere m na-ekpe onye tara afụfụ ga-eri uru anyị ọ bụrụ na ịtasi afụfụ nwa gị ga-eleta gị nka ileta mama ga-eleta papa ileta papa ga-eleta mama egbukwala nne mụrụ gị o n'ihi oke ọchịchọ egbukwala nne mụrụ gị na nne dị oke mkpa gọzie mama gị o ka nne wegọra gị ọkọ ndụ ịhụla ya ezi mama ya aka m dị n'elu mebe ngala mama mebe ngala ngala kwesịrị gị o oyoyo mo ayamba ayamba
hey.